kushindwa,
hajawahi
kushindwa,
naamini Mungu,
hajawahi kushindwa,
hajawahi
kushindwa.
Sio mwisho. Usinitazame ukadhani ni mwisho wa mapito ni mengi, sawa. Majaribu ni mengi, sawa. Vita ni vikali, sawa. Lakini yote hayo hayanifanyi imani yangu ikatoka kwa Mungu. Lakini yote hayo hayanifanyi imani yangu ikatoka kwa Mungu.
Katika hali zote mimi bado
namwamini Mungu.
Katika hali zote mimi bado
nang'ang'ana na Mungu. Tena yapo matumaini ya mtu uliokatwa kujibuka tena, na machipukizi yake hayatanyauka milele na milele.
Oh, namwamini Mungu,
hajawahi kushindwa,
hajawahi
kushindwa.
Namwamini Yesu,
hajawahi kushindwa,
hajawahi
kushindwa.
Namwamini Mungu,
hajawahi kushindwa,
hajawahi
kushindwa.
Namwamini Yesu,
hajawahi kushindwa,
hajawahi
kushindwa.
Namwamini Baba,
hajawahi kushindwa,
hajawahi
kushindwa.
Namwamini Yesu,
hajawahi kushindwa,
hajawahi
kushindwa.
Aye, aye, aye.
Hata walipomuua Yesu, hata walipomuua Yesu mwana wa Mungu, waliweka na mawe juu ya kaburi, waliweka na mawe juu ya kaburi. Wakaweka na walinzi walilinde kaburi, wakaweka na walinzi walilinde kaburi. Malengo yao Yesu asifufuke, malengo yao Yesu asifufuke. Oh, ilipofika siku ya tatu, oh, ilipofika siku ya tatu, mawe hayakuweza kumzuia Yesu, walinzi hawakuweza kumshika Yesu. Mawe hayakuweza kumzuia Yesu, walinzi hawakuweza kumshika Yesu. Huyo ndiye Mungu ninayemwamini, huyo ndiye Mungu ninayemwamini. Hata kama wataweka vikwazo kuzuia tusifanikiwe, hata kama wataweka majeshi kuzuia tusiinuliwe, hata kama wataweka na mawe kuzuia tusifanikiwe, kwa uweza wa Mungu tutainuka washindi, kwa uweza wa Mungu tutainuka washindi. Namwamini,
oh, namwamini Mungu,
hajawahi kushindwa,
hajawahi,
hajawahi kushindwa.
Namwamini Yesu,
hajawahi kushindwa,
hajawahi,
hajawahi kushindwa.
Namwamini Mungu,
hajawahi kushindwa,
hajawahi,
hajawahi kushindwa.
Namwamini Yesu,
hajawahi kushindwa,
hajawahi,
hajawahi kushindwa.
Namwamini Baba,
hajawahi kushindwa,
hajawahi,
hajawahi kushindwa.
Namwamini Yesu,